Lord. What you see, only one in Umba. Believe I am strong. Msichana siwezi kuyumba. Na mwendo wangu pole pole. Sikati shitamba na pokwenda. Yabu kupata kuna fole. Ila akana cha kushinda. Acha majaribu ya wejangwa. Siogopi mingamia. Mana najua na pokwenda. Ndoto yangu itatimia. And I still stand strong. Paka noto zangu zitimia. I won't ever be the same. Nataka kwa mfano kwa dunia.
Mama, hey, imara tu.
Mchana na jeshimu.
Mama, imara tu.
Na utunza utu wangu.
Mama, imara tu.
Mchana na jeshimu. Tapambana bila kuchoka. Hata kimbunga na dhoruba haviwezi kunyangusha. Hey, si chagui kasi ili mladi chapa. Si bagui kasi ili mladi chapa. Chapa, machozi jasho yatatoka. Nitajizu ya kudondoka. Nia yangu haitotoka. Hata siku nikichoka. Acha majaribu yawe jangwa. Siogopi mingamia. Mana najua napokwenda. Na ndoto yangu itatimia.
Nasimama,
hey,
imara tu.
Mchana na jeshimu.
Nasimama, imara tu.
Na utunza utu wangu.
Nasimama, imara tu.
Mchana na jiamini.
Nasimama, imara tu.
Yo, hey, mindo picha kamili. Mini ile picha ya kuyamini. Picha msichana kipigana neza kuwa nini. Anakuwa kama mimi. Mindo yule nilotoka A City chochote sina. Leo Tanzania inanijua na jina. Icon kabisa, binti mwenye future. Bright as ever, napigana kila kicha kuandika historia. I was here. Nilipita, satu nilipita. Nimepata kile nachotaka. Na unaweza pata kile unachotaka. I have a dream, bigger than Martin Luther King. Na amini kwa kwa queen, kwa pamoja tuwe team ya ushi.
Ni moto. A girl with a dream is fire.